darbalɗe cekkitiɗe ɗe annda miɗen tawra rafke ƴoro hakkillo fukkingo iri majjum heɓaki abada nder cakkantarare amin de enden fasaki laabi hannden ɗuuɗi sanne terol caka leydi mali e leydi niger wala to hippitere waɗi amma himɓe ɗuɓɓe no perowa no kuuje mu'en no gara tefude to ɗuwo nder commune amin o enden himɓe ɓe du no keɗi keɓane balla miɗon eela du ko watta balla ka enden to ɓooyi ɓe keɓay ka
hannen ɓe foto ƴoye leydi mali gar nder commune moɗon
commune amin no yaaji sanne ci'e ɗen du kerra ɗiɗe boɗɗodiri ndenne himɓe no mbawi gari min anday ci'e du ɓurɗe ɓadade nokkuje maɓɓe nder mu'en ɓe garta huɗude amma lewru décembre wittino du enden min gaɗi yilaru nder sire intamat kiloji hemre e laso heedude gorgal tasara ƴon en ɓaale ujunere kan en min limi warɓe koɗi nder sire de enden nder ci'e amin mawɗe ɗe enden no wodi to janguirɗe mu'en maɓɓi dalila rafike ƴono hakkillo fukkingo go enden himɓe ci'e ɗen du fuu dilli misali sire midal kiloji laso hedde kerol leydi niger e leydi mali tasara e hoore mum ci'e mum gom himɓe ɓen enden perowi jippo wakke har lettugal ci'e hirnange amin du himɓe mu'en fuu no ɗon no doggira lettugal hannden ni miɗen mbawi wi'ude ko perowɓe leydi mali ɓe enden gari nder commune amin o enden ni ɓuran jo en ɓaale ujunaji tato wala du fuu mo warde ko ɓuri himɓe tato ndenne eɗen mbawi wi'ude ɓe gaɗan kamɓe ujunaji laso
nder feroyɓe ɓe no wodi garduɓe dabaji muɓɓen gam tasara nokkure durgol non
gonga maɗa gam feroɓe ɓe enden ni de dillowi dillido an hunde fuu ko wawi tokkude ɓe na ko ɓe mbawi addude ndenne woɓɓe gardi dabaji muɓɓen cakantarare amin nde du feerodire e menaka dalila majjum waɗi toɓe gari hoɗude fuu saɗorna heppata gam durduɗe ɗen e ɓulliɗi enden no waɗo keƴortaɓe kamɓe himɓe cakantarare nden enden hannden ni himɓe kam ƴake sanne
supreme